duturanye irye gikondo dusangira byose yena mabanga uko twari inshuti inshuti zamagara none barakujyanye akiri kare none inshuti yanjye reka ngusabiki none inshuti yanjye reka ngusabiki ntuzanyibagirwe inshuti ntuzanyibagirwe